Ebya sabiri ebya yita Bino bye byaliwo Wali wakusanyuko kuyimbo kunywamu Awamu no kutitira Kabalala bakuta makondele bafuga Kabalala tuwakana Katukubakanya ebirowozo Bwebye byali bisubirwa okujja Nabamu bagambo mwaka nkumibiri Ekomerere jja kujja Nebirala bingi ebitiso Manyinga nawe wabiwulirako Naye ebyo byonna bye twawakana ngo Mukama yabirabanga byappa Era olw'okuba ye atwagala nnyo Ne guno guguno laba tugumalako Tufukamire ffenna wamu Mukama tumuwe ekitiibwa Mukulike nnyo omwaka mwenna Mukama yeebazibwe wamma
Tujanaone Kubanga omwagatuna nabayaguga Tuyimbe nnyo Ne twebaza omulokozi
Abazimbi amayumba bagazimbye Nebirala bingi ebisanyusa Abalala bawonye bubenje Atabalala muwonye batemu Lowooza kuba nafa bafudde Nebatasobola bambi kumalako Abanja bafiridde mu muliro Abalala bubenje bambi Abenganda balesawo Banji nga bazirana Mukwano gw'abangi sekweyame yafiira mu kabenje Enteekateeka ennyingi ze yalina yalekawo bambi nga tazimaze Kati na ffenna abakyali abalamu tusaanye twebaze Katonda Tulekane ffenna tugambe nti Mukama yeebazibwe wamma Kugula motoka Wade okuzimba labayo Chukila nti obulamu webugaga Bobo mulamu